Amaleli tumeling tate, nokuting halengambonu tali. 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 Amaleli tume, amaleli tume. Amaleli tume, amaleli tume. Amaleli tume, amaleli tume.
Weba fetu wa ningsizeni, twela manja ngiseneme. Yintlizi ibalisa iqedi, sekuvuka nesikwele. Naku umuntu ezophenduka uBlack Coffee, ngithathe ngesandla somnxele. Ngana kwethu come and save me, thando lwethu libelete. Dali mina nginawo amaningi, mhlaba wonke uvela umuthi ngqi. Namhlanje ophelele emabaleni akini, ngidalele wena noma bengathini.
Amaleli tume, amaleli tume. Amaleli tume, amaleli tume. Amaleli tume, amaleli tume.
Kuwo unoma labaniza, noma ligukubala mafu. Noma ngashayu zamxolo, zamxolo, zamxolo. Kuwo unoma labaniza, noma ligukubala mafu. Noma ngashayu zamxolo, zamxolo, zamxolo. Ngihlizishaya ngadabula, phela wena uyisakhamuzi. Noma lingana ligcwale imifula lezulu, ngizokushaya litatamuzi.
Amaleli tume, amaleli tume. 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 Amaleli tume, amaleli tume.